Freedom Music.
Oh, Manzi, Manzi, Manzi Sebo, Manzalino.
Ora safari ya tuwa, wangura miya tuwa. Ora safari ya tuwa, naigu na ya tuwa. Ora safari ya tuwa.
Achanti baba Nasma.
Masela wamekwenda mbali sana, wamekwenda kutafuta. Heja mama Goride amekwenda mbali sana, amekwenda kutafuta riska tutu. Amekwenda mbali sana, amekwenda kutafuta. Heja mani marebo amekwenda mbali sana, amekwenda kutafuta baba. Toka mageton, kuna sire nili toka mageton, kuna goja nili toka mageton. Tuka magetun bishi boy bishi
Kuhari maska ni gizembe Kutusi shinde maska ni gizembe Kutusi gande maska ni gizembe Kutusi gande maska ni gizembe
Kutusi gande sana ukasis If you do this Weza kwa kubis Kutafuta risi tikichis Kwenye magi pigambis Kwenye tope kuncha jeans Sikia kol simulis Mr. Mazaga, Shebi, Saidi Mnini Wapo kibao wa shamba weupe kama rangi Wameishinga shiringi wataiweza randi Kuchagua kambi ni zambi 2024 kwa zigani So jike mjeuri anafuna pula kwa mama Nyasi zina kutoka kama treni lo kwa ma Igi ya lode jawanyika namba shufwa Ukireta usho kunye listi unafutwa Izo wabaliza kuiba masabu fayo Mambu wa kise Ombo ya utakuja kufa Hazamani
toka mageton Kuna sikile nini toka mageton Kuna koja nini toka mageton Haya tuni toka mageton Bishi boy bishi bu
Sikae master ni gizembe Sikae master ni jichenge Jalamba jisonge Jimbani wapate tonge Wasiwe kinyonge Wamola juombe Ombe Kibongo gongo sio mchongo Kila kufosi upati Kila kuruka udati Kila kukasa ufati Kila vichenji ngati baba Amekwenda kutafuta mbali amekwenda Zinasonga kalenda Snitch ukinitenga mina funika kombe mwana aramkwenda Turia mini kupesiri Manjarino nakupanecha fikiri Nyumbani wana kusubiri Katafute wakuone jasiri Baba nangoja poshu Mama nataka doti ya kanga Ubavu wangu wa kushotu Mama mtofujo fove sanga Toka mageton Unasikire nini toka mageton Unangoja nini toka mageton Haya tuende toka mageton Bishi boy bishi boom
Usiishi kwa imani Ishi kwa ndoto Kwa maana imani na kufa na ndoto inabaki Mungu deliver Weba mzuri nenga
Wekijagi baba fe
Toka mageton
Mwanangu shirimba
Toka
Hali ya kunambi wa boba
Toka mageton
Wimsira boba
Toka
Unasaranga matembo jehi ala
Toka mageton
Wema nisibiti
Toka
Nakasala jevode gomila
Toka mageton
Uku wa kiku
Toka
Lucy power wa boda
Toka mageton
Zombi na ngata
Toka
Apo sinabi madola
Toka mageton
Chuduma upoji
Toka
Freedom music is always papi zombila na chimwari paulo
Toka
Meneja mikono kiterebo
Toka mageton
Manzi crazy
Toka
Keyboard bicha moto
Toka mageton
Sister phone touch
Toka
Nanga brandy
Toka mageton
Kesi maju
Toka
Meksu sairori bunga tete bunta baisa Manbizo mikatizo Chazese Oscar Kitari Sadamuari Baba Sidi Maneja Kibe Yala Laisi Watafutaji forever Forever Maneja Kisima
Usikare maska nikizembe Usishinde maska nikizembe Usigende maska nikizembe Usirande maska nikizembe
We mdogo mazalau Wambiwa zijisau We'll be right back.